kiss, baby.
Power beat. Turn power. I see you, my man. Let me sing for my baby. Yeah. Usichungulie tusepe, usinivungie tucheke. Una moyo wa ajabu kunivumilia kicheze. Nachosubiria ni pete, naisimamia kidete. Njoo kwangu uko chebe, utambulia mateke. Ukiwa na mimi, deka, jachie mama mtu sasa nini? Pressure, nikikugusa tu na ulimi unacheka. Tunganishe ndimi rotimi na Vanessa. Zidisha mbwembwe mikogo, jicho linanguka au ndo kungu kidogo. Nipe mitindo tia kwa vungu kisogo, konyuma nipe mimi yani kiuno na mgongo.
Misi jambo ni kumbie, ile moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke utantetemesha. Fura yako niajie, iko mikono salama deka. Utakacho nambie, oh baby, take my deka. Take my deka.
Adina shindwa kuongea. Usijali kusu insta na posti zombea. Sipendi kushare but I love you, take care. So busy na mambo yetu zaidi ya customer care. Marafiki siafiki ndo nafiki wakubwa. Masnicho na disi unitose mjuba. Watondole ukuda situko na mambo yetu. Yani kama tupo chuga baridi yechu yechu. Mtoto kiuno kama nyigu, njoo tucheze le michezo ya popo kanyea mbingu. Ushanifunga pingu, niweke kabatini. Nioneshe thamani, mini laiza we madini. Wendopo na mimi kama tupo chuga, baridi yetu yetu.
Misi jambo ni kwambie, ina moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke tantetemesha. Fura yako niajie, iko mikono salama deka. Utakacho nambie, oh baby, take my deka. Take my deka.
Deka ukiona mimi tu.